nitwa Umoza Alexia. Uyu ni mama wacu.
Nanjye nitwa Murekatete Adria. Uyu mwana mubereye nyina wabo. Nkaba rero naje hano kugira ngo uyu mwana mubwire inkuru ishobora kuzamufasha mu buzima bwe buri imbere. Iyo nkuru iteye itya, hari umwana wari inshuti yacu ari mu kigero nk'icyawe. Uwo mwana akaba yararokotse muri Jenoside. Umwana rero yaje kugira amahirwe, abona famiye iramufata, imufata nk'umwana mu rugo, nta kintu yababuranaga, baramureze akiri mutoya kugeza ubwo yaje kurangiza amashuri ya primeri, bamurihira secondaire ariko arayirangiza, bamurihira université. Ariko noneho hagati aho amaze kugera muri université, yumva ko yabaye inkumi, yumva ko agomba kwigenga akikorera ibyo ashaka. Ubwo rero yaje kugera aho ahura n'abasore b'iki gihe, rero nawe ntubazi, umusore umwe akajya amushukisha utuntu amafaranga, umusore afite n'imodoka akajya amushuka akamujyana ku ishuri akajya no kumutahana, ndetse akajya anamubwira mbese amwizeza ko avuye no muri iyo famiye imurera yaza bakabana agakomeza akazamurihira amashuri bari kumwe. Umwana yaje kubyemera, rimwe ajya gusura wa musore. Umwana agezeyo ngo nawe urabyumva by'abasore b'iki gihe, arataha. Ageze mu rugo nyuma y'amezi atatu aza kumenya ko yatwaye afite inda. Amaze kumenya ko afite inda, aragenda ajya kureba wa musore wamushukaga nyine, ari nawe wayimuteye. Amaze abibwiye wa musore, amubwiye ko afite inda, wa musore aramwihakana, aravuga ati njyewe nawe nahuriye nawe urambe, ahubwo ibyo bintu uzanabiceceke hatazagira n'ubyumva, urambeshyera ntabwo ari njyewe. Umwana abibonye atyo asubira kuri ba babyeyi bari baramufashe nk'umwana, aragenda. Ariko nyuma y'amezi nk'atandatu aba babyeyi bari baramureze nk'umwana mu rugo, nabo baza kumenya ko afite inda. Bamaze kumenya ko afite inda, ababyeyi baramwirukana baravuga bati nta kindi twakumarira, twagufashe nk'umwana ntacyo watuburanaga, ariko noneho kuva wariyandaritse bikaba bigenze gutyo, nta kintu tukikumariye, ugende usange umuntu wagukoreye ibyo ngibyo, umuntu waguteye inda. Umwana aragenda, ageze kwa wa musore aharaye ijoro rimwe. Uwo musore nawe yabaga mu nzu anakodesha. Aharaye ijoro rimwe wa musore aramucika, aramutoroka, aragenda ntiyamenya niyo yagiye. Umukobwa aba aho ngaho muri iyo nzu wenyine, ntacyo kurya, ntacyo kwambara, ntaki. Abaho hashize amezi abiri, ndetse yewe nta nubwo na telefone yewe yanayikuyeho ku buryo atashoboraga kumenya niyo umusore yagiye, yaba yihamagaraga ku matelefone yayikuyeho. Amezi abiri ashize, ba nyiri inzu bati ukatuvira mu nzu. Iyi nzu twari twarayikodeje, umuntu wayibagamo twari twarayihaye, ntawe tubona, niwe watwishyuraga. None rero kuva yaragusizemo tutanakuzi, ntituzi ngo uri umugore we, wenda azaza gusanga atwishyure. Kuva udashoboye kutwishyura, dusohokere mu nzu. Umwana bamuvana mu nzu, ubu ngubu uzi ukuntu ameze, arimo arabungana inda, yabuze aho yayijyana, ntashobora gusubira muri ya famiye yari yaramufashe, ntabwo bashobora kumwakira kubera ko yabasuzuguye akarengaho akajya gukora ibidakorwa. Ubu ngubu ntiwareba ukuntu ameze, ubu arimo arirukanka, yataye umutwe yirwa yirukanka mu muhanda, ararahabonye, araraguzwa, ararahabonye. None rero Alexia, mwana wanjye, inama nakugira, dore uracyari mutoya nawe ukomeje amashuri yawe, inama nakugira ni uko wagenda ukiga, ukirinda ibishuko biri hanze ahangaha, abasore bari hanze ahangaha, abagabo bari hanze ahangaha ni babi. Inama nakugira ni uko wakwiga amashuri yawe ukayarangiza, ntihakagire abajya babashukisha ibyo ntazi, uzige urangize ubone diplome yawe. Burya igikuru umugabo ni diplome, ufite diplome yawe wararangije kwiga nta kintu wabura. Inama rero nakugira ugende wige urangize amashuri yawe, ibindi byose byo gutekereza abagabo uzabitekereza nyuma ruko warangije amashuri, ejo utazamera nk'uwo mwana.
None se umwana kujya atasubiye gusaba imbabazi aho yabaga, barebe ko bamubabarira.
Reka da, imbabazi azisaba baramubwiye bati genda nta n'imbabazi, yahavuye bamubwiye bati genda nta n'imbabazi tumuhaye rwose, twarakureze twakurihiye byose ntacyo watuburanye ntaki, ariko noneho kuva waragiye ukiyandarika ntago tugishoboye kugusiporuta.
None se nta bandi bana bagira babo atari abo barera wenda, ku buryo nabo wenda bumva ko nabo icyo kibazo bashobora kukigira?
Abana barabafite, ariko nyine uwo nguwo niwe wahisemo kwiyandarika, hari n'abandi bangana nawe ariko bo baritonze, icyo kibazo ntabwo bigeze bahura nacyo.
None se nk'aho kumuzi kwamugira iyihe nama?
Inama namugira rero nuko yakwemera ibyamubayeho. Njye mbona ameze nk'uwabaye nk'umusazi yataye umutwe yirwa yirukanka mu muhanda. Inama namugira nuko yaca bugufi akemera ibyamubayeho, ahubwo bamwe numva bavuga ngo indashaka no kuyikuramo umwana akamujugunya. Jyewe inama numva nagira nk'uwo mwana ni uko yakwemera akazabyara uwo mwana. Hanze ahangaha hari abagira neza abantu bihaye Imana, za oruferina zirahari, wenda akazamujyana akamureresha muri oruferina, hanyuma wenda akongera agasubira kuri abo babyeyi, akagenda yicishe bugufi yasabye imbabazi rwose, hanyuma wenda nabo bagira umutima mwiza wo kumwakira, akongera akaba umwana mu rugo, ariko ntazongere guhura n'ibishuko nk'ibyo ngibyo.
None se niba n'ababyeyi wenda ubazi bamurera, nta kuntu bo wabegera wenda ukabigisha ku buryo bababarira uwo mwana? Mbese icyo bakoze ni kinini, kurera umwana ukamugeza muri kaminuza ni ibintu bihambaye. Kumuterana ageze aho ngaho rero ko numva nawe ubwawe wihemukiye, umva rero wenda uziranye n'abo babyeyi wagenda ukabasanga nabo ukabagira inama nyine bakabarira umwana akamwakira, kuko njye numva ngo umwana ni umutware, ntabwo uzi icyo ejo azaba cyo.
Nanjye rwose ndumva abo babyeyi turaziranye, tujya duhurira rimwe na rimwe twagiye nko gusenga, nzabegera mbese mbabwire ko nta mwana udakosa abaca inkoni zamba, bamubabarira agaruke mu rugo yongera umwana nk'abandi, ariko nanjye nyine uwo mwana nzagerageza kumugira inama iryo kosa ejo ritazongera kumubaho. Wenda niba aba babyeyi beza bazamwakira yongere asubire mu rugo abe umwana nk'abandi.
Nagira ngo mubaze, ese ni ubuhe buryo abari cyangwa abakobwa b'u Rwanda bagomba kwitwaramo kugira ngo babe bakirinda ibibazo nk'ibyo uwo mwana yahuye nabyo?
Abari b'u Rwanda ikintu bagomba kwirinda ni uko bakwirinda ikintu cyose gishobora kubakururira mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Bakwirinda ababashuka, abasore b'iki gihe, abagabo b'iki gihe, akenshi usanga bashaka gushuka abana ndetse bakiri n'abatoya. Icyo inama nabagira nuko bakwirinda abo bantu baza babashuka ngo barabakunda babashukisha ibintu bidafite umumaro.
Nubuhe butwari cyangwa se ubushobozi ufite bwatumye wowe ushobora kuba wakigeza aho ugeze utanyuze muri ibyo bibazo byose?
Njyewe ubutwari nagize kera nkiri umukobwa, nta muntu w'igitsina gabo nashoboraga kujya gusura, washoboraga kumbwira ngo njye kumusura iwe ngo mwemerere. Nta na rimwe nigeze njya gusura umuntu tudahuje igitsina, kuko nzi ko kenshi iyo ugiye gusura umuntu mudahuje igitsina, ikintu cya mbere akubaza ni uko aba yifuza ko muryamana.
Yambwiye ndumva bihagije, ariko ndishimiye inama nagiriye n'inkuru ambwiye, numva nanjye aho ngeze aha ngaha nzabasha kwihangana, abaza banshuka nkabasha kugira uko mbatwara, kandi mba numva ko nta wanshuka kugeza aho ngeze aha ngaha.
Ni iyihe nama wagira urubyiruko cyangwa abakobwa mungana?
Inama nagira urubyiruko cyangwa abakobwa tungana ni ukwiyakira uko bari. Mbona kenshi abantu bishora muri izo ngeso ari uba atiyakiriye uko ari, yabona mugenzi we arasa neza, yambaye neza, noneho we ku buryo we yewe nta bushobozi afite aba ashaka kubigeraho aciye mu zindi nzira, noneho kugira ngo ase na mugenzi we bikaba ngombwa ko yemera bubanza bamushuka bamushukisha ibyo bintu kugira ngo abigereho. Ngo ni cyinshi ahanini gituma urubyiruko rwishora mu ngeso mbi ari irari ry'ibintu no kutiyakira uko bari, mbona ari cyo gituma kenshi bishora mu ngeso mbi.
Nta kindi kintu waba ufite ushaka kubwira umwana wawe cyamufasha?
Ndumva ibyo namubwiye bihagije, ko yakwirinda abamushuka, kiga amashuri akazayarangiza neza.